Kun as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordofaa jirtan maratti nageenyi keenya sin haa ga'u attam ooltan hordoftoota keenya kibxata fulbaana 19 bara 2023 keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti qabsaa'ota Tigraay duraaniif kan oolu wiirtuun kunuunsa banamee jira. Naannoo Gambeelaatti lagni baaroo guute namoonni hedduun qe'ee ofiirra buqqa'uunsaanii gabaasamee jira. Leenjisaa atleetiksii Shaambal Tolosaa Qottu seenaa atleetiksii Itiyoophiyaa keessatti beekamaaf atleetota hedduulee leenjisee jira. Kanneen armaan olii qophii keenya har'aaf kan qindeessine keessaati. Amma dabareen kan oduuti.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin Anbafqaadu Morodaati. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Minjaar Shonkooraa bakka addaa Oraa Godaanaa Qorkee jedhamee beekamu keessatti sibiilota irratti haleellaan raawwatamuu isaatii fi qabeenyi saamamuu isaa jiraattonnii fi hanga'oonni bakkichaa himanii jiru. Hogganaan biiroo jallisiitii fi misooma bakkeewwan horsisee bultootaa kan ta'anii obbo Siraaj Aliyyee Adame akka sagalee Ameerikaatti himanitti haleellaa sana kan magaalicha irratti raawwatanii gareewwan uffata dambii miseensota humna addaa naannoo Oromiyaa uffataniidha. Gareewwan haleellicha raawwatanii kan magaalicha seenanii erga miseensonni raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisiin federaalaa akka tasaa bakkicha gad lakkisanii ba'anii booda akka ta'e kan ibsanii obbo Siraaj Aliyyee Adame haleellaa dilbata dheengaddaa raawwatame kanaanii namoonni 10 ajjeefamuu isaanii himaniiru. Gama naannoo Oromiyaatiin bakka Qorkee jedhamee beekamu kanarratti waa'ee dhimma nageenyaa ilaalchisee naannoon Oromiyaatii fi naannoon Amaaraa yeroo adda addaatti ibsa kennaa akka turan kan ibse gabaasni Mallaskaachuu Ammaa dhimma kanarratti naannoo Oromiyaa biiroo kominikeeshinii godina Shawaa Bahaatii fi bulchiinsa aanaa Fantaallee irraa deebii argachuu fi yaaliin taasifame akka hin milkoofne ibseera.
Tigraay keessatti lola taasifamaa ture irratti kan hirmaachaa turaniif kanneen qaamni isaanii miidhame kan itti kunuunsaman wiirtuun qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 80 ijaarame tajaajilaaf qophaa'ee jira.
Wiirtuun gamteessummaa komishinii qabsaa'ota Tigraay duraatiin ijaarame kuni qabsaa'ota duraanii tajaajilli addaa isaan barbaachisu tajaajiluudhaaf kan oolu yommuu ta'u buufata fayyaa, bakka jireenyaa, bakka bashannanaa, warreen barcuma gommaa qabu yookiin wiilcharii fayyadamuuf kan oolu karaa kiiloomeetirii 7 ta'u kan of keessaa qabu akka ta'e beekameera. Wiirtuu kana guyyaa irraa kan eebbisanii bananii pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa haasaa taasisaniin bulchiinsi isaanii fuula durattis wiirtuuwwan biroo kan warreen lola irratti miidhamanii 20,000 lakkaawamanu kunuunsa itti argatan akka ijaaru beeksisanii kanaan booda wanti lubbuu namoottan 20,000 lakkaawamanuu balleessuu fi miidhaa qaamaa geessisu akka hin uumamne haala nageenya jabeessuudhaan hojjannaa jedhanii jiru. Obbo Geetaachoon haasaa isaanii keessatti namoottan qaamni isaanii miidhame 10,000 lakkaawamanuu akka jiranuu ibsanii lakkoofsi isaanii garuu hammam akka ta'e hin erre. Wiirtuu haaraa ijaarame kana keessatti amma ammaatti namoonni 235 kan qubatan yommuu ta'u namoottan 75 immoo dhiyeenya kana akka itti makamanu kan ibse gabaasni Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa erge qabsaa'onni naannoo Tigraay duraanii kunuunsa dhabneerra jechuudhaan yeroo 6 olii hiriira ba'anii gaafachaa akka turan yaadachiiseera.
Paartiin Demokiraasiif Haqaa Aga'u miseensonni hoogganaa paartichaa 5 naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti hidhamu beeksisee jira. Dura ta'an paartichaa Dr. Addisuu Makonnin miseensa hoogganaa paartichaa 5 keessaa 2 aanaa manduraatti gabaa oolanii ituu galanii sababaa hin beekamneen qaammee 4 bara 2015 qabee deebi'anii poolisiidhaan qabamanii murtiitti utuu hin dhiyaatin hidhamanii akka jiran beeksisan. Hoogganni kabiroon sadi immoo kanneen hidhaman lamaan gaafachuuf dhaqanii fulbaana lama hidhamanii har'a waara irra gadhiisamuu isaanii ibsaniiru. Bulchaan godina Matakkal obbo Lammeessaa Waaqayyaa gama isaaniin namoonni kun kan hidhaman aga'uuf gumuzirraa namoota filachuudhaan bosona keessatti ituu leenjisamanii argamanii jedhan. Dura ta'an paartichaa garuu oduun kun dhara jechuun haala ni jiru. Gara oduu taanutti hin naaceen immoo lammiileen Liibiyaa magaalaa dhiheenya balaa lolaatiin miidhamte deeraa keessaa jiraatan aangawoota mootummaa balaaleffachuudhaan hiriira mormii taasisanii jiru.
Jiraattonni magaalaa Dirnaa hiriira mormii bitata kaleessaa taasisaniin badiinsa balaa lolaatiin qaqqabe kanaa fi aangawoonni mootummaa itti gaafatamummaa akka qaban ibsuudhaan seeraan akka gaafataman gaafatanii jiru. Mormitoota keessaa tokko kan ta'e jiraataan magaalaa Dirnaa aangawoonni badiinsa sanaaf itti gaafatamoo ta'anii to'annoo jala ooluu qabu hoggantoonni bulchiinsa magaalichaas warreen dandeettii hin qabneedha jechuudhaan dubbachuun isaa gabaasameera. Magaala jiraattonni 100,000 ta'an keessa jiraatan irraa balaan lolaa qaqqabee namoota 10,000 lakkaa'aman wajjeese kaan immoo jireenya isaanii irraa buqqisee jira. Balaan lolaa kun akka hammaatu kan taasise hidhaawwan bishaanii lama cabanii bishaanichi keessa jiru gara magaalaatti dhangala'uu isaatiin yommuu ta'u hidhaawwan bishaanii kun waggoottan 25 asii akka cabaa qabanuu fi gaaf tokko balaa geessisuu akka danda'an himamaa akka ture ibsameera. Bulchiinsi mootummaa kan Liibiyaa bahaa kantiibaa magaalaa Dirnaa Abdul Manneen Algahaatii dabalatee miseensota bulchiinsa magaalaa Dirnaa hojii irraa kaasuudhaan akka qorannoon isaan irratti gaggeessamu taasisuun isaa gabaasamee jira.
Yaa'in waggaa ka tokkummaa mootummoota kibxata har'aa guyyaa lammaffaadhaaf itti fufe hooggantoonniif bakka bu'oonni biyyoota adda addaa haasaa taasisuuf jiru.
Hoggantoota biyyoottanii har'a akka haasaa taasisanii darabeen qabameef keessa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayidenii fi pirezidaantiin Yuukireenii Voloodimiir Zeleniskii isaan tokko. Erga Raashaan biyya isaanii irratti weerara raawwatte asii yeroo jalqabaatii fi kan walgahii waggaa kan mootummoota gamtoomanii irratti hirmaachuudhaaf magaalaa Niwuyoorkitti argaman Voloodimiir Zeleniskii hospitaala magaalaa Niwuyoorkitti argamuu fi loltoonni biyya isaanii warreen wal waraansa keessatti qaamni isaanii miidhame keessatti wal'aanamaa jiranu yommuu daawwatan akka gabaasotatti himanitti kan nu barbaadnu jechi keenya ergaan keenya akka michoowwan keenya biratti dhagaama argatuudha jedhaniiru. Zeleniskiin roobii borii dhimma biyya isaanii irratti walgahii manni maree nageenyaa taasisu irratti argamuudhaan yaada isaanii akka dhiyeessan ibsamee jira. Walgahii qibxata har'aa barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutareesi irratti dubbatan kanarratti pirezidaantiin biyya Biraaziil, pirezidaantiin Tarkii, muummichi ministeeraa Jaappaanii fi pirezidaantiin Iraanii haasaa taasisu. Akkasumas pirezidaantiin Kuubaa, Afrikaa Kibbaa, Arjantiinaa, Naajeeriyaa fi Seenegaalii akka dubbatanii darabeen qabameefii jira. Ijoon marii yaa'ichaa inni har'aa karoora misooma addunyaa akka ta'e ibsameera. Karoorichi bara 2030tti hiyyummaadhaa fi beela dhabamsiisuu, humna haniisaa nama hundaafuu akka qaqqabu taasisuu, haala jijjiirama qilleensaa irratti tarkaanfii atattamaa fudhachuudhaa fi walqixxummaa saalaa beeksisuu akka ta'e ibsameera. Barreessaan muummee dhaabbatichaa Antooniyoo Guutareesi wixata kaleessaa akka jedhanitti karoorawwan misooma addunyaa bara 2030tti hojii irra ooluu qabu jedhaman 17 keessaa amma ammaatti kan raawwatame 15 qofa. Walgahiin addaa dhimma jijjiirama qilleensaa irratti mari'atu roobii borii yommuu taasifamu Antooniyoo Guutareesi walgahicha akka keessummeessan ibsameera.
Gara gabaasa taanuttennaa ceen immoo naannoo Gambeellaatti lagni baaroo guutee lola urraan kan ka'e magaalaa Gambeellaaf aanaalee sagal keessatti namoonni hedduun qe'ee isaaniirraa buqqaasamu mootummaan naannichaa beeksiseera. Gama biraan tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAN balaa lolaan rooba gannaan wal qabate uumame naannoo Oromiyaatti namoota 200,000-170,000 olirraa miidhaa geessisuu mala jechuudhaan ibseera. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Naannoo Gaambeellaatti lagni baaroo guutuudhaan balaa lolaa mudateen guyyaa 4 darban keessatti gandoota magaalaa Gaambeellaa 4 keessaa namootni 6,000 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqaasamu bakka bu'aan kantiibaaf itti gaafatamaa waajjira fayyaa magaalichaa obbo Saayimon Tiyaachi sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haala buqqaatootni keessa jiran jedhanis ibsanii jiru obbo Saayimon.
Waa በአመላት ምክንያት ውሃውን ወደ ከተማ እየገባ ነው ያለው። ወደ አራት የሚሆን ቀበሌዎች
ሰበበለግኒ ጉቴፍ ቢሻንገረ መጋላ ሴናጅራ ገንደዱዋ ሰዲራ ከናፌ ገንዶታ አፍሩቲ ከሉላንኬ ሰትሙደቴ ጅሩ ነሞኒ የዱንቄ ሳኒራ ቡቃኒሩ ዮጥቃተ ነሞተ ኩመጃተው ከነን ቡቃፈመን ነሞኒ ቀርቀረ ለገባሩ ጅራተንስ ጅሩ ኢሳኒን መንንበር ኖታፊ በከጉጋተ የተከቁበተን ታሲስኔ ሃሊጋር እንጅራቹ ከመሉ ቶርባንቶ ኮቦደ ዮብሻንኩኒ ሎላተ የረጥቆፋዳ አማ ሃሊጋሪን እንጅሩ ሰበምንሳ ኡመን ቡቀዬ ከራረጅራዋንቴፍ
ጅራታ መጋላ ጋምቤላው ቡጋትሏክሙን ቡቃቶስኒ ደገሰተ ተማበርባዱ ጀቹንዱበቱ
በጋምቤላ ከተማ አጠቃላይ በአራት ቀበሌ ላይ ነው ጎርፍ የገባ።
መጋላ ጋምቤላ ገንዶታ አፉር ጅቹንስ ገንደዱዋ ተኩ ገንደዱዋለም ገንደዱዋ አፍሪፊ ገንደዱዋ ሸንኬ ሰቲ ካሉላ ሙደቴ ገንዲዱዋ ተኩ ፍዱዋለም ከሱማ ሞ ገንዲዱዋለም በኪ ኪሎ አፉር ጀደሙ ሎላዳን ገረማሌ ወመራ ናሞኒስ ዳንዲ ራፊ ማንኔምበር ኖታ ከሳ ኩበተኒት ጅሩ አማ ሞቱማራ ገርጋር ሰይጋ ጅሩ
በከቧን ከንቲባ መጋልቻው ቦሳይመን ቀበኛፍ በለዶተራ ሁባቲን ከቀቡ ይፍሱዳን ልቡነ ማረት ይገሩ አማማ ቲባቲን ከቀም ነጀቹ እንዱበተን ይጅሩ ዲቤ ወንበላከና ወልቀበተኒ ዱፈኒት ሶፊ ዲገርሰታ ሶፍ ዳብሌቶ ሎልቶታ ወሊና ኮጀታ ጅረን ሌዱበተን
ክልሉ አደጋ መከላከል ደግሞ እነሱ ባለሙያዎች ከኛ ጋር ተራ እየሰሩ ነው።
ሆገን ሲሶዳ ባላናንቻ ገርጋር ሰከኑፍ ኖጅኖ ጅታ ጅራ ኦጌሶን ኒሳኒስ ኑፋኖ ጅታጅሩ ዳብሌ ቢሮ ከነነካ ዳብሌ ቶሎልቱማ ወጅኒሶ ጅታጅራ ዋምቻስ ኤስኒራ ጉዮተ ሙራሰቦደስ ገርጋር ሰመቴሩ ሁረንዳ ቢሮ ፈያና ኖጋምቤላ ወጅንታኔ ዲቤወና ከቡሳ አከንካኔ ፊ ሳባኒስ ሬስ አከከነሙ ማሪያኔራ
በላሉላ ከሲ ወጎተ ቁደሸንድረ በረኩመ ለመቲ ነሞተ ሄዱ ቀይሳኒ ራቡቂሱ ከንዱበተን ጅራታ መጋልቻው ቦጋትሏክ ጅራቱ ተከምቡቂስኔፍ ለግኒባሮ ጤፈኑ ሞቱማ በርባዳጅ
ካም በጎርፍ ምክንያት ወጡን ያረፈ ሰው የለም ግን በዚህ ንብረት ላይ ጉዳት አደርሷል።
አማማቲ ነምንሉቡ እንደርበንጅሩ ገሩ ቀበኝ መንጨሄራ ዳንዲኒስ ጩፈመኒሩ ዮደበላዴሜ ቁነምቲናና ወጅንጅሩ አዳንጭቱ ደንዳ ዋንጅሩ ሶዳቀምና ለግኒ ባሮም ሞጉቴ አከከነ ቦደጅራቱ ተምቡክስ ኔፊ ሞቱማን ፈለበርባዱ ቀባ
አልሙል ፈካቱን በከባን ፕሬዝዳንቲና ኖጋምቤላ ፍትጋፍተማን ኢታና ቢሮ ነገኛ ፍተስገቢና ንቻው ቦሞዱ ሞድ ለጎትኔ ከባሮ ጊሎ አልዌሮ ፈኮቦ ጉቱዳን አኑሌ ሰገልከይሳ ጅራቱ ተዱ ቀይሳኒ ራቡቂ ስዊፕሱዳን ነሞትኒ ገረበከ ወንጎ ጋታኒ ትዴ ስዊፕሱይሳኒ ሚዲያ ዋሳ ኮሙኒኬሽንና ንቻ ራውበቹ እንደንዳሜ ጅራ ይመከነረት ይብሰደበለት አርገቹ ዳፍ ያሊንጎን ሚልኮፍኒ ገመብራን ናኖ ሮሚያ በከወንቶ ኩቶኮት ሮ በገና ወልቀበቴ በላሎላ ኡመሙ መሉን ነሞትኒ ኩመድ ይበለማፍ ኩመትርባ ተማውልታን ሁባ ወከደንዳን ጃርማያ ሞቱም ወተገምቶ መንቲ ዋጅርቅ እንደሳ ገርጋር ሰነውማ ዩኤንኦቻ ቱርበንደር በከይሰብክ ሴቱሬ ለግኒያዋሽ ጉቱዳን ጎድናርሲ አናዳባ ከይሳን ነሞተኒ ቡቃሴ ኩመጃፍ ይበሰደት ይልታን አከሱመስ ጎድነሻዋሊ ጣፊ ጎድነሻዋኪ በሊጣ ከይሳን ነሞተኒ ቡቃሰመን ኩመሸኒፍ ዲባው ፍሪልታን ገርጋር ሰጋ ከነርገን ኢፕሱዳን ዳበትኒ ቶሎላ ወስ ጀደም ኢቤወን ቢሻኒፍ ኩልኩልነ ቢሻኒ ወልቀበተኒ ኡፉደንዳኒን አከነሞተኒ ሂኑበምነ ይፎጀታ ከጅሩ በክሴጅራ ኢንስቲትዩቲን ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ አራገ ክሊን ሳይሳ ጉዮተ ኩደን አመቦሪት ትሩን ባሴን ኩታሌም በየቴ ዶሮባ ካርገቹ መለም በክሱዳን በኬወን ሮበጭ ማቀባተን ለከጀረን ኢፎምሴጅራ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ
ለሚሌን ሱዳን ክባ ሱዳን ከሰትሩን ወራነ ሱዳን ከሳባ ቀቹዳን ገረብየሳኒት ዴቢአኒ በቀቻጅሩ አከተኩማ ሞቱ ሞታፍት ኢንጠልቶን ንጀራኒት አደምሲ አከሲ ሃለ ጮምሰ ዲሞክራሲ ሱዳን ካባ ረኮ ከሳ ገልቹመላ ከነመለስ ጄቁምሲ ኡመተ ቢየቲ ከሰት ከኡመላ ሱዳን ጀዱ ከኤጅራ ኡዱጋባሳን ሰገለ አሜሪካ ሄንሪ ዊልኪንስ ሱዳን ክባ ረንክራ ነሞተ በቀራ ዴቢያን ዱብሱዳን ዋይ ኤገሬሳን ይላጅሱን አከሱመስ ጥንጠልቶ ተዱብሴ ገባሳ ቅንዴስ ምትኩ ፈቃዱ ዴስ
ሱዳን ኪባ በከቡ ፈተሬንኪን ለሚሌን ሱዳን ኪባ ወራነ ሱዳን ከሳ በቀቹም ቢድሩ ያበተኒ ቢሻን ናይል ገረኪባራን ገረማጋላ መለከሊት ኢመሉፍ ቆጳው ሳራሪት ወጎተ ዱረ ሰበበ ጄቁምሰ ሱዳን ኪባ ከሰቱሬን ይጆሌሼ ወሊን ገረ ሱዳኒት በቀቹፍ ድርቀምቴት ቱርቴ አመሞ ኤርጋ ጂአኤ ብላ ኤገሌ ወራኒ ሱዳን ከሰት ካው ይሳቲን ገረኩታ ናይል ይሰገረጉባት ዴቢውፍ ድርቀምቴት ሳራን ዋይ በከ መጋላ ዳሎ ተሸት ዴቢው ሰገለ አሜሪካቲ ዮሙዱበቱ አከስጀቲ
For me, I don't know what I'm going to be capable of doing to earn a living, so I will do whatever I can.
Jirenyaki yegigesuf malgochu akandendom beku wananojechu dendaw hundu mananojet qabeenya daldala najet qabsiisu sin qabu waan mafeellee ta'u garuu suudaanittiin deebi'u.
Erga waraanni Sudaan keessatti eegalee kaasee waraanicha baqaaf jecha namoonni 200,000 gara Sudaan kibbaatti baqataniiru. Baay'een isaaniis karaa Reenk gara Sudaan kibbaatti kan seenan. Mootummaan Sudaan kibbaa namoota waraana baqatanii daangaa isaa seenaniiran daangaa irraa akka fagaataniif akkasumas namoonni gargaarsa namoomaa barbaadan Reenk keessatti akka hin baay'anneefis waan danda'u hundaa taasisaa jira. Baqattoonni kanaan dura doonii dhiphaalaan fe'amanii naannoo waggoota dura irraa baqatanitti yommuu deebi'anitti walitti dhufeenya xiqqoo qofaa qabu. Kanarraa ka'uunis baqattoota deebi'an keessa Riibqaa Deeng Sudaan keessa turuurra as turuun gaariidha jechuun ibsiti.
The fighting was intense. I mean, it was a huge problem. People there with no food for 5 days.
Waraanni Sudaan keessa cimaa ture. Rakkoo guddaa ture jechuu kiyya. Guyyaa 5 namoonni nyaata malee turan. Ajjeecha baay'ee. Namoonnis manaa ba'uu hin dandeenye. Halkanii fi guyyaa dhukaasatu ture.
Sudaan irraa waraana baqachuun gara Sudaan kibbaatti dhufuun haala ce'umsa dimokiraasii Sudaan kibbaa isa waggaa dhufu filannoon biyyaalessaa yeroo jalqabaaf taasifamuuf karoorri qabameeruufi irratti dhiibbaa fiduu mala jedhu xiinxaltoonni. Piiter Biyaar Yuunivarsiitii Harvaard irraa ogeessa dhimma Sudaan kibbaa qoratula.
For many years we had many South Sudanese population that had fled to the north who are now returning back.
Akkas jala. Waggoota baay'eef lammiilee Sudaan kibbaa gara kaaba Sudaanitti baqachaa turan kanneen amma gara biyya isaaniitti deebi'an kana qabaachaa turre. Biyya isaan simachuuf qophii hin taanetti deebi'uuf warra dirqaman. Kanaaf amma rakkoo gargaarsa namoomaa qabna. Kun immoo gaaffii akkas jedhu kaasa. Yeroo balaan akkasii uumamee jirutti waa'ee filannoo yaaduu qabna. Haalli akkasii nageenyaa fi tasgabbii Sudaan kibbaa yeroo dheeraa irrattis dhiibbaa uumuu danda'a. Haa ta'u malee namoonni siyaasaa walitti bu'iinsota kana akka sababaatti fudhachuun yeroon filannoo akka harkifatu taasisuu hin qabanii jala itti dabaluun Piiter Biyaas. Afrikaa kibbaatti instituutii qorannoo nageenyaa keessatti kan hojjettu Salaam Taaddasee lammiileen Sudaan kibbaa kan Sudaan keessa baqarra turan gara Sudaan kibbaatti deebi'an miseensota saba biroo achi keessa jiran waliin walitti bu'uu danda'u jetti.
Responses so far are not really structured in a way that really addresses the needs of the returnees.
Qarqarsa namumaratti deebin amma matti namota baqarra deebi'aniif kenname haala fedhii isaan ilaaleen waan caaseffame miti. Kanaafuu haalli kun immoo gara jeequmsa hawaasatti geessu mala. Jeequmsi hooka immoo adeemsa nagaa jalqabame hojiirra oolchuu irratti qormaata guddaa ta'uu mala.
Reenkii fi Malakalit keessatti namoota baqarraa deebi'an gidduutti jeequmsi ammayyuu uumamuu jalqabeeraa jala. Gabaasni Heenrii Wilkins Sudaan kibbaa Reenk irraa erge.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Leenjisaa atileetiksii Shaambal Tolosaa Qottuu seenaa atileetiksii Itiyoophiyaa keessatti keessumaa fiigicha dheeraa meetira 5,010 atileetota bebbeekamoo ta'an hedduu leenjisuudhaan beekamu. Atileet Daraartuu Tulluu, atileet Qananiisaa Baqqalaa atileetota isaan leenjisan keessaati. Eebbisaa Naggasaa atileetii gameessa kana dubbisee qophii har'aaf waan qindeesse qaba. Kuno.
Shaambal Tolosaa Qottuu atileetummaadha hanga leenjisummaatti gumaachi isaan atileetiksiif taasisan olaanaa ta'uu isaatu himama. Dorgommii olompikii bara 1980 irratti fiigicha meetira 10,000 dhiiroo ta'an sadarkaa arfaffaa ba'uun dippiloomaa argachuun isaanii ni yaadatamas. Imala leenjisummaa isaanii hunda keessatti gareewwan biyyoolessaa Itoophiyaa fi Baahireen waliin hojjechuun atileetota gara milkaa'inaatti qajeelchaniiru. Shaambal Tolosaa Qottuu atileetota kan akka Daraartuu Tulluu, Haayilee Gabrasillaasee, Qananiisaa Baqqalee, Xurunesh Dibaabaa fi Masarat Daffaar dabalatee atileetota bebbeekamoo hedduminaan leenjisaniiru. Atileetonni kunneen qajeelfama isaanii jalatti dagaagan dandeettii isaanii agarsiisuunii fi bu'aa jajjabeessaa galmeessaniiru. Turmaa sagalee Ameerikaa wajjin Shaambal Tolosaa Qottuu taasisan irratti akkamitti gara atileetiksiitti seenan ni yaadatu.
Akka biyya keenyatti gaa'e mana barnootaatiin jalqabame bara 1960 jaata marattan jalqabe yeroo san mana barnootaati ka mana barnoota irraa hin jalqabe booda gaa wattaaddaroonni yoo san kilabiin wattaaddaraati jira. Kanaafuu wattaaddarri mana barnoota irraa ni qaxaree kan qaxaramni immoo atileetiksiidhaaf jechaadha. Kanaafuu achi mana barnootaati beekan gaa wattaaddara seenee. Egaa wattaaddara seenee koorsii wattaaddaraa jechaan disipiliinii wattaaddaraa koorsii egaa fudhadhee booda karaa atileetiksii kiyyattan deebi'ee jechaadha. Egaan isatti deebi'ee booda egaa waldorgommii biyya keechaa egaan godhee booda bara 1964 miinii olompikiin naqe. Miinii olompikii waan naqu sanganaa ijoolleedhaa sirriitti waan hunda leenji sirriitti godhanne minimoo waanan darbiif waanan dhaggeeffan. Mashaan irratti akka addee garuu marsaa xumuraat irratti hin dabarre. Kanaafuu sanumaanitti fakkaatu isa booda gaa kan sirriitti shaakalas hojjettee olompikii irratti maskoo irratti 2014 bahee waldorgommii adda addaa baay'ee mo'ee jira. Akkasitti kan ture jecha aadaa atileetii waan ture.
Milkaa'ina atileetummaadhaan argachuuf fedhii qabaatanis olompikii biyya Raashiyaa Mooskootti bara 1980 irratti biyyoonni baay'ee Raashiyaa irratti mormii kaasuun isaanii keessuma biyya Ameerikaa Raashiyaan lola Afgaanistaan irratti banuu isheetiin mormiin taasistee biyyoonni baay'ee Ameerikaa hordofuun olompikii Mooskoo kana otoo hin hirmaanne hafuun isaanii ni yaadatama. Shaambal Tulasaa Qottus olompikii Mooskoo booda gara fiigichaatti hin deebine. Maaltu isaan mudate? Akkasumas gara leenjisummaatti seenuu isaaniif sababni maali?
Maali jechaan gaariidha. Garuu ani egaa Mooskoo olompikii irratti afuraffaa eegan baanee booda deebineeti shaakala akka ammaa kana waldorgommiin qarshii hin jiru daa'imman kun hin jiru moti. Kanaafuu nuyi egaa olompikii sana eegneetti waldorgommii goona. Olompikiin waggaa afur booda Los Angelesitti godhama. Los Angeles immoo booyikootii godhanii nu hambisan. Egaa nu hambisanii maaliif kan kaadhaa dheedhanii egaa jidduu sanitti biyya Raashiyaa dhaqee leenjii ji'a ji'a fudhadheetan ture atileetuma ta'ee ture. Kanaafuu achi deebinaan egaa waldorgommii minimaa finnee Los Angeles hafnaanan ani fiigichan barbaadu leenjisaan ta'ee dhee ofuma fi hafan leenjisaa ta'e.
Eenyuun jalqabdan atileetii kamiin jalqabdan?
Ani egaa dura ogguma leenjii calqabu. Makalaakiyaa keessa waanan tureef kanuma wattaaddaraati irraa hin calqabee wattaaddara leenjisnaa isa booda garuu biiraa hin naqee jechaadha. Biiraa eeggaa dhabnifaa eenyuun dhufee yoo jettee Hayileefaatu dhufe. Hayileefaa gaa calqaba kan leenjii calqabsiisee anaa fi Dooktor Ilmaan 2015 irratti kan ramadame taanaa leenjisaa ta'ee Dooktor Ilmaa wajjiniin waggaa sangaa ijoollee haaraa finnee. Hayileefaa calqabsiisnee eegasii booda gaa ijoollee gurguddaatu dhufe isaan booda qananiisaa faatu dhufe Hayileefaa daraartuu faatu dhufe isaan hundumaa leenjisnee dabarre jechaadha. Leenjisaa Waldemas Qalfaa wajjiniin Dooktor Ilmaa fi Dooktor Waldemas Qalfaa wajjiniin leenjisa yeroo sanii ijoollee baay'ee baasnee ijoollee gurguddoo akkuma beektu kanaa isa booda gaa qananiisaan faan dhufanii Turunish faa Masirat faan dhufanii isa booda jechaadha.
Jidduudhaan immoo rakkoo wayii si mudatee gara baareen ceetanii turtan maali lamee waan sana na yaadachiistu?
Maali inni gaa biyya keenyatti garuu ati hojjettee gaa nama sirraa fudhatu dhuunfaa moti. Ani gaa olompikii ateensi qananiisatu mo'ee qananiisa mo'ee booda 2015 isa kan qabxii guddaa fide isa booda ani leenjisaa olaanaa ta'ee tan 2015 irratti ramadame. Waggaa sadii fi walakkaa eegan leenjisee booda ijoolleen cimtuu turan Turunish faa Qananiisa faa Masarat faa Silashii faa qabxii guddaa irra jiran. Waan hin taane egaa federeeshinii wal dhabnee raawwanneeti ji'a ji'a waggaa sadii fi ji'a ji'a leenjisee olompikiin ji'a ji'a hamtaan na jijjiiran leenjisaa dargaggootaa naan jedhan. Kanumaaf hangaa lakkiin eegan leenjisee asiin gahee isin olompikii irratti badhaasa argachuudhaaf kan. Dargaggoota fidinaan jettanii hin ta'u jedhee ta'uu lolla. Kanuma dheetanan gaa dhiisee eeganii dhiisee immoo Ibrahim Jaayilaan fa'a anatu leenjisaa alatti isaan gaafatan warri bahare. Eecha dhaqee leenjisaan ka'e innaan. Inni dhiisee innaan hoosanuu dhufanii na fudhatan asii. Warri bahareen na fudhatanii isaan biratti gaa ijoollee haaraadhaan nan calqabee baru olimpiki dah ada bersefi jira jolde sani tille Kenya fi kan Ethiopia ti jolde sani beratur jani olimpiki fi dia gorat tille jolde minima fi dani darbanan kawaturi gasha fitnanan kontrat fitnanan abis jadi sas.
Championa atletiksi dunia kuasa kelafabi Hungary pada bisitik desa lencisota tahunan hujat caturan kesuma fagenya metra kumukuranin rakojro akasiti.
Ibsulal wana tukuduku wani hangkate injira italal anika mal seit kumukuran ratkalal lukuni tenu rakuba rakuka nasri sundu injira ini tlinj sunu asri sudan dulu insafi atletu kana rakuka na kuramu tudajira beradu fitri tayada mega lenj sota ujimara nira wanit isri sene ditan yada
so ikan dawatuta fitagifatuta sagale amerika Kopike nyara wayo mata oromo kana bek tulata asmarati kolomna kasiwalin ture ane bisana kasati horabula.
Kun sagale Amerika sagantafan oromoti.
Kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calak isu sinif eesina.
Rayaan itti sabiyya kan Sudani fi humnootin deggersa saffisa kabiyyatti giddut ega walwaransi ka ebo da yotikkaate namoonni kuma afur kaduan yotaw kuma jaa ka biraanin mo madaaniru. Yotikkaate Sudan keessatti namoonni gara miliyoona digdami shanii ta'an gargaarsa namoo maa barbaadu. Miliyoonaan kanneen lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqaanii hedduun isaanii gara biyyootii ollaatti baqataniiru. Tattaafi gootummaa mootummaan Chad hawaasni naannoo fi hojjetoonni dhaabbatootii dhuunfaa yookaan NGO'n gochaa jiraniin cinatti baqattoonni baay'een ammallee nyaata, bishaan, wal'aansa fayyaa fi wantoota barbaachisoo biroon qaban. Rakkoo hamaa kanaaf deebiin addunyaa kan barbaachisu yoo ta'u, United States ummata Sudaan gargaaruuf ga'ee ishee ba'uudhaaf kutannoo qabdi jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarii United States Linda Thomas Greenfield dubbataniiru.
Today I'm announcing that the United States is providing nearly $163 million in additional humanitarian assistance for the people of Sudan and neighboring countries, including Chad.
American ummata Sudaniif Chadin dabalate biyyoota ollaa Sudan ta'aniif gargaarsa namoomaa kan dabalata gara dollar million 100 million 63 akkalaatti har nallabsa.
Gochaan meenyaa Darfur keessatti raawwatamee fi gabaafame sun Ameerikaan bara 2004 taateewwan suukanneessaa gaggeeffaman duguuggaa sanyii Darfur keessatti raawwatame jettee akka murteessitu kataasisee fi yaadannoo hamaadhaa jedhan Greenfield.
It has been disappointing to see how little attention this brutal conflict has received from the international community.
Wal ibdeen gara jabeenyaa kun hawaasa addunyaarraa xiyyeeffannoo hagam xiqqaa akka argate arguun mufachiisaadha.
Karoora deebii gargaarsa namoomaa Sudaan kan bara 2023 kaa'ame keessa harka 30 gadiitu maallaqaan deeggaramaa jira. Hawaasni addunyaa kana caalaa akka hojjetuu fi kana caalaa akka arjoomuuf United States waamicha dhiyeessiti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo, tiwiitarii fi instagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nigusuu Taamiree gama viidiyoo gulaaluun Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasaa qindeessuudhaan Tigisti Gammee kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaatii qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula. Thank you.